Oe Daila. Yankila anajua kurapu na tena na bazi la tatizo stairi yake naona inapitwa na wakati. Naona inapitwa na wakati. Na wauliza mna ushindana na Young Lunya nyimewekeza ni ana rockstar na Sony. Amezungukwa na machao kina Petty Money. Wote mweza uyo. Toka pana meno yako ya kungua ngua. Hip hop imekuwa ya flow mpaka kaligrafu Kenya wote anatuona wa flow. Yani 442 haina kuferi wanangu hapa mikazo tu. Mbongo akimchukia mtu anataka wote mchukie. Michongo impindie wote mumnunie. Naomba mnisikilize mimi. Hip hop imeuliwa na watu wa media nyinyi. Wana hip hop wakigombana ndo ngoma zina train. Wakitoa ngoma za kawaida promo wapati game content. Na bado tuna rap mtani tena tuna bow na fans wanapenda the rap on na wakubwa wamepata do FA na waiso profesa je inasugu oh mama rap inapendwa jamani mtani ndo maana wana hip hop wakipanda stage ni shangwe ramana wale mtupa kisimani Yusufu ndugu akaokolewa na watu baki unashangaa nini ndugu lawama ila ni muhimu niamini mimi nilikuwa yatima nikasaidiwa leo natamba mjini wapo wanaopenda rap japo rap haiwapendi wangwana wanaiacha pumbavu hawaambiliki hivi kwani lazima tuwe wote na muziki mimi nadhani ingetosha wengine mbaki mashabiki huni mtazamo wangu masela msijenge chuki Selemani msindi salute eyo Nuru what's up oh shit and you low nako stand up nula chapa eyo Makao was popping maniga zafi was popping Michael Sam hey yeah. Yes, one time, woo! Ali Mo, Nazaleti, nimetokelezea, na pesa mwa mtoro, James Masawizi,